kutoa utimamu na kusema natumia ngara, kitahani seshimiki mfukoni ni sifuri. Muhula ushafika tamu, toto shule hara, kodi imekata siku ya kulipa misijui. Gafra wagambo na washakamu, biashara hakuna, tulivofunga tumefunga, vilivopotea tuvijui. Sagori tubariki, tuondolehe dhiki, tumbo wala njaa si rafiki, zidisha yetu riziki. Sagori tubariki, tuondolehe dhiki, tumbo wala njaa si rafiki, zidisha yetu riziki. Ahela, hela, 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 tuzisakewe hela, owe hela. Hela, 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 tutafute we hela, we hela. Hey, nilipomaliza kusoma, ikadhani vita imekwisha, kumbe kitando noma, yahitaji shahada maisha. Kinachoniuma zaidi, inapofika muda wa kuchanga, utoe kinachobidi, kama una utatanga tanga. Macho juu ya anga, mbona majanga, utaona wote wanga mafara. Sagori tubariki, tuondolehe dhiki, tumbo wala njaa si rafiki, zidisha yetu riziki. Sagori tubariki, tuondolehe dhiki, tumbo wala njaa si rafiki, zidisha yetu riziki. Ahela, hela, 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 tuzisakewe hela, hela.